Ebyonga bili biti awaka biwamu kachuka parlamenti akalondola ensaasaanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo bakunyiza omuteeseteese omukulu wa minisitule y'ensonga z'obwa pulezidenti Haji Yunus Kakande ategeeze eggwanga ekifo ekituufu bannayuganda gye basobola okusanga pulezidenti. Kidiridde abaka okutegeeza nti engeri ennambulukufu ey'okusinkana pulezidenti mpawo agimanyi ekikosa kaweefube waabo abaagala okumulaba. Amyuka akulira akakiiko kano mubaka Goretti Namugga yeegattiddwako mubaka bwa Kyamuswa Moses Kabuusu eyeebuuza n'engeri pulezidenti gy'ayanukulamu abo abamuwandiikira bbaluwa ku nsonga ezitali zimu. Namugga aliko by'ayogedde.
Mawulire Honorable Nsibambi ne Mwami Kabuusu bamunoonyeza madirisa, bamunoonyeza simanyiwa. Tumusabye annyonnyole ensi omukulembeze w'eggwanga asangibwa, ofiisi esangibwa wa. Era Ssebaagi balaze nti awo Prime Minister w'atuula, omukulembeze w'eggwanga w'asangibwa. Kino tukiggyeyo nti gavumenti abadde eyisanyo informale. Abantu tebamanyi omukulembeze w'eggwanga asangibwa, ng'abantu bamanyi bye nakivve okusinkana omukulembeze w'eggwanga. Tabu eriwo nti omukulu abadde talogerawo w'asangibwa. Kakati mukulu Kakande ababuulidde Yunus nti omukulembeze w'eggwanga omusanga ofiisi ya Prime Minister w'eri okuliraana Paalamenti. Naye nga ekizibu w'ekijjira nti buli omu tabuulira bantu wa offices bwezisangibwa kireeta first of all babbulooka abantu ne babbibwa ate naffe abamu bikozesa obubi n'omukulembeze okumusaba nti awo batugambye waatuula abeeri waweereza abantu kina amabaluwa ge bawaayo abantu bawandisa babaddemu there must be feedback.
Mubaka Goretti Namugga kati Haji Yunus Kakande omuteeseteese omukulu wa ofiisi ya pulezidenti alipo by'ayanukudde.
Kereka mzigezi kufadda mjenga aga President ya ina ema chingi yenga inayo ujua itanga presidential plot ya minye wopoti ya liluji ya president inga abisanga ya baginyi President ya ina command post ekolo ya minye juo musanga aturusi atena novice wa musanga wakuru wano first floor ya ina nakasilo atena ni juwa ita government house state house na mimu musanga yu President msefina aliwo utaya uka nyina awa wabadi uu na ya sangi wa movi futundwe vienja uu President nalizo kusanga na gama dapo imendi insanga president's office kusaku na jano musanga wa nagama sanga msteta usitibu kienja kusawa ta nagama sanga enda kasilo kusawa mwenda kurunataku nsanga embae kusawa kumi ulo yagi nzi embae jafo edimi mwenji so president tabira wamu sidabu kama tuja kumusanga wanu yechi sinzi ya programu ye java aina ulama nafabatari wa president in offices enja uu